tababarkana ku saabsanaa sida loo baaro biyaha iyo dabayntooda ayaa waxaa xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Koonfur Galbeed lagu qabtay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Samsam ee barata kuliyadda culuumta caafimaadka, gaar ahaan qaybta caafimaadka guud ee public health. Tababarkan oo muhiimadiisu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda iyo xirfadda ee la xiriira biyaha ayaa waxaa sidoo kale ardayda lagu baray sida biyaha looga ilaaliyo wasaqda iyo ka shaqeynta nadaafadda. Qaar ka mid ah ardaydii loo qabtay tababarkan ayaa ka warbixiyay waxa ay ka faa'iideen intii uu tababarka socday.
Trainingkaas intii nin socday mayba meel araayso ku faa'iidnay waxyaabo badan, sidii biyo meel araayso wasaqda leen ku ilaaliyo, iyo sida water control meel araay biyo leen controlow, oo nadaafadda iyo la dadaalow sidii unuu faa'iidni walaa unuu faa'iidnay buu sidii qodob oo nin sharahay qodobada unuu faa'iidni physical iyo biological iyo chemical. Marka meel araayo intaasa meel araayo geeka wasaaradda hamboogani wasaaradda tamarta iyo biyo
kama ba fursad aan helnay inaan nasi training kaaso ku saabsan water quality analyze ama water quality control. Waana waliba nin suurta gadiiday wasaaradda waaxda tamarta kheyraadka biyo, sidoo kale ta macallimiinta jaamacadda Zamzam eedan aan ka mahadsiiyin sidii oo faylan oo yanin fahansiiyen. Waan walbadan unan ka fahanay in unan ka saan in ka badan markeen inta kooni fahanay eedan ka mahadsiiyin.
Sidoo kale madaxa kuliyadda culuumta caafimaadka ee jaamacadda Samsam qaybteeda magaalada Baydhabo Cabdiraxmaan Isaaq Xuseen ayaa ka hadlay faa'iidada tababarka uu lahaa ardayda.
May bahay training oo markaas waxtar leh oo aad qiimo leh. May mahadnaqaanay guud ahaan tiimka wasaaradda tamarta iyo biyaha oo mar kale fursad in siintii ardayda jaamacadda Samsam ee siiyeen tababar noocan oo kale ah. Runtii waa tababar markaasay tii fursad fayli arkorna oo markaas guudahan ardada iyo ku faa'iideysadeen si lan sameeyo water quality control-ka markaas sidii markaa biyo test gareeyo. Marka jaamacadda Zamzam iyo wasaaradda markasta may ku dhaxeeyo wada shaqeyn iyo xiriir oo dhinaca markaasay tii tababarada iyo yacni trainada ah. Marka runtii mar kale may mahad gaaraysaan guudahan shaqaalaha wasaaradda oo yacni markastan heelan in fursad iyo ardada siiyaan ee si korran qaada xirfadda iyo aqoonta ardada. Intaas ku bacda jaamacadda Zamzam anoo kala lagu afshe maamulka jaamacadda Zamzam qaybta Baydhabo jaamacadda mayba yani xoogga saarasa in markasta ardada iyo helan tababar noocan oo kale ah.
Gabagabadii madaxa tababarka ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay dhankiisa tababarkan.
Tababar oo ku saabsan meel raay sida lambaro biyo iyo daaweyntiyo tababarkaas oo una siyaanay meel raay tiim ku socda jaamacadda Zamzam. Tababarkaas ma hay sida biyo lambaro intaydo ka baraday marka ardayda lug faayday marka sida oo is ogdeen ama sida hay timana awaamirta oo meel raay wasiirka mise mandate ku wasaaradda may buu anti oo ka shaqeeyay timana sida bulshada lindir sifada biyo nadiif ah oo meel raay oo meel raay ka furan. Marka saas dartee maadaama shaqada wasaaradda biyo geysin iyo meel raay tahay biyo walaas hooliyata iyo washku hayaaban washku la hadlay odoro biyo ku dhaladay walaas dhan daaweynta iyo la hadlay meeb kale oo wasiirka amarnaysay intii tayadii macnaha masarfadii la dhis ardayda oo walka baradaas deegaanada Koonfur Galbeed ardayda sida oo public health. Marka training ka sameeyeen faa'iideenay ardaydaas oo ku socota jaamacadda Zamzam ka wasaaradahan iyo jaamacadana may buu wada shaqeyn iyo intii oo aqoon iswadaarsi ku dhahay. Marka si guule meenay ka dhamaada intii oo ardayda una siinay meel raay tababar oo lama bir oo ku saabsan tayada biyo.